kwigarukira mu nzira nyuramo n'umwungeri mwiza unyereka inzira intambwe zanjye ni uziyobora kuki se nakumvira amajwi y'abanzi banjye bashaka kunyobya nkava mu nzira ndimo ndatuje kandi nishimira kwanyitaho urukundo rwe nirwo rumomeza Yehova yatanze umwana we kubwacu kugira ngo tuzabone ubuzima sinzigera numva amajwi y'abanzi banjye kuki se nayoba nkava mu nzira ndimo Sinzigera